subiza chitukiride omwana uno guneke de mchala wange warunji wakwe ejo jona mikwano jafe lero lunakuru afe tunulira kumumunye chimuli change kati mwenya kukiriza enira umwana uvira kubakade babali wali neno votyo luno lunakulu afe mbaga ya fe mpeta njikuwade twagala ne banga lyonna mumukwano luno lunakulu afe mbaga ya fe mpeta njikuwade twagala ne banga lyonna mumukwano. Mutimbye bulungi omukolo gwaffe mwebali nnyo dijja kayimba kokubyeke kakasa n'olunaku munyumye nnyo abagenyi baffe mwebale kujja mukama katonda kye wansuubiza leero kinkoledde muli balungi bantu bange mwewe ku bugalo abakadde abansala n'abasala omukyala ndaba essanyu lyammwe luno lunaku lwaffe mbaga yaffe mpeta njikuwadde twagala n'ebbanga lyonna mumukwano luno lunaku lwaffe mbaga yaffe mpeta njikuwadde twagala n'ebbanga lyonna mumukwano tugenze mu maka gaffe mu bufumbo obutukuvu tetuwalyaza amaanyi nga bakadde baffe mu bbanga liyo mulabe ku bazzukulu kankuba kama mukyala wange w'obasinga mutwongere essaala tufune nammwe tubaweeko mukama katonda tusobosezza leero akyali naffe luno lunaku lwaffe mbaga yaffe mpeta njikuwadde twagala n'ebbanga lyonna mumukwano luno lunaku lwaffe mbaga yaffe mpeta njikuwadde twagala n'ebbanga lyonna mumukwano kye nabasuubiza kituukiridde omwana uno gunekedde mukyala wange warunji wakwe ejo jona mikwano jaffe leero lunaku lwaffe tunulira kumumunye chimuli change kati mwenya kukiriza enira umwana uvira kubakade babali wali neno votyo luno lunaku lwaffe mbaga yaffe mpeta njikuwadde twagala n'ebbanga lyonna mumukwano luno lunaku lwaffe mbaga yaffe mpeta njikuwadde twagala n'ebbanga lyonna mumukwano luno lunaku lwaffe mbaga yaffe mpeta njikuwadde twagala n'ebbanga lyonna mumukwano luno lunaku lwaffe mbaga yaffe mpeta njikuwadde twagala n'ebbanga lyonna mumukwano.